Si unajua
na kupenda ila moyo mdogo sijepanda ukanipa kisoko wakaja kunikejeli wendo siti masheri koko utampipi mapocho pocho kitandani kuchi kocho kucho
kocho kocho
rana ziki msoto msoto
msoto msoto
hey! Penzi tuchunge chunge singie shetani wapiga soko vibunge wakabarazani wenye domo chuchunge Mungu wa walani fitina zao watunge tu kwa minjiani usiende
far away far away
wanaona donge hao
wale
macho kununa
wanaona donge hao
watazame wanaona donge